shankisupplier.com.
MGM Records.
Baada ya sita dakika tisa, lakini huwa mara ulifika. Aza suta msi, kande saibogu pande longtani. Mkiwa MGM, wanambu yasa, yasa. Atali, umakuja ndo blandi, usichizi. Na vitambaka kamongo, na vitambaka vingwe tachula wako vipi, kaleta salau. Na vitambaka datoni, na vitakisi wapanga, chula wako vipi, kaleta salau. Na vitambaka na kule, na vitamachi sibote, demu wako vipi, kaleta salau. Demu wako bwana, kaleta salau, chula wako bwana, kaleta salau. Demu wako bwana, kaleta salau, chula wako bwana, kaleta salau. Kavibesa mewe, pigi wafutiwe, kavibesa mewe, pigi wafutiwe, kavibesa mewe, kijege futiwe, kavibesa mewe, uchula futiwe, kavibesa mewe, pigi wafutiwe. Kavibe somewe, kiji wafutiwe. Umetaka namba, tukakupa namba. Mbona sasa ukaleta ushamba? Tumegonga tambo, kaleta unamba. Itikadisa kufagia ashamba. Tisibo teneta wapiga mapanka. Mapesi na pesa, mindo sitaki. Baby baby nyingi mshoka ni ombalaki. Bibi yo kibao, unione falasi. Hakusitaki, hakusitaki. Come on be a miso boss, miso yo toss. Tulete ma boss, tagu chuna ngos. Kumbe mlembo, tena kiko yos.
Baba Flay, Baba Flay.
Sana penda majina,
majina.
Anafagilia majina,
majina.
Sana penda majina,
majina.
Anafagilia majina,
majina.
Sana penda majina,
majina.
Anafagilia majina.
Una mama mi nam susa feo, 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 weka skia skoba yule pale kachacha. Weka skia sango yule pale kapagawa. Weka skia mounti yule pale kapagawa. Weka skia lado yule pale kachacha. Yule pale kachacha. Chakula mitungi yangu ni ache nache. Ni ache nache, ni ache nache. Chakula migasha yangu ni ache nache. Ni ache nache, ni ache nache. Chakula mitungi yangu ni ache nache. Ni ache nache, ni ache nache. Ni ache nache, ni ache santana. Ni ache nache. Nakasura cheke tuwa ma, cheke tuwa ma, cheke tuwa ma, cheke tuwa kama tura cheke tuwa ma, cheke tuwa ma, cheke tuwa ma, cheke tuwa choka cheke tuwa ma, cheke tuwa ma, cheke tuwa ma, cheke tuwa ma. Iwa iti mi sianda free, sianda free. Wala sifagili, wala sifagili. Watoto wa finkweta, watoto wa masese, chilemba. Watoto wa kamongo,
Jamaica.
Watoto wa keko, watoto wa goba mpakani,
adigambe.
Watoto wa tantare,
kibeta msoro,
alidoni. Mwanangu titachi, watoto wa familia usera, walala kesho.
Deliver mbovu,
meneja mikono,
nanga blandi.
Shankisupplier.com.